Rebo Eggs, Westside Music Block.net. It's your boy Kish Muller.
If not for you,
Time Knocks Entertainment.
Baby, there's nothing I would do. Nilikila kupila ni nosi. Kutuku kwa pila bufeli. For you, for you. I can never choose another. Call a number two from my mother. Only you, only you. I can never choose another. Call a number two from my mother. Only you, only you.
Tunesi unanifela pilu wena nekeri koloti nalifazama biu kiwe neni ketile na saina ni diu musalie nilata ya inzifela riu baby geori cholo cholo laka wena yako na kukunata na kona kutaka kiwe na yani ziva kiwe na yani paka koya kao fela mani na nikakumaka labu yaka ni wena inzilaka wena nakulata wena wanipanganga ni na nikakupanga wae ni kusie vava vuleza buhata mwalavo batie wena nina konsili ile uya hie yasa kuzivi wena nina uya wii Ara to the X, Iribo X, Hala, Jabo Ifa Colas.
If not for you, baby, there's nothing I would do. Nilikilo kupila ni nosi, utuku kwa pila bufeli. For you, for you. I can never choose another. Kwenye number two from my mother, only you. I can never choose another. Call a number two from my mother. Only you.
Kiwe na iniketile wa shepu designer Na kulata kifana ni saina Watisa pepa ni peni kifona na saina Wabona na kulata kifana ni saina Hanipa imu sali walilato Wena kukubata ni kunani ni tatu Watuka inje supu ya red mato Kiwe na wakwa pilu musali walilato Ane nitire ni unifile big chance Baba mneva tire neva skava ni chance Kiwe na inilata ya nani stance Wena ushe kinga ki step ya mabounce Baby girl musali number one Wena kukusia kizale za mawa Uchiringa si mati ruinzi ni malaini Ara to the X, ili ripo X, hala
Baby there's nothing I would do Nilikilo kupila ni nosi Kutuku kwa pila bufeli For you, for you I can never choose another Kwena number two from my mother Only you, only you I can never choose another. Call a number two from my mother. Only you. Only you.
Umuyemeli ya mtu na mabupilo Kukutoya baby aniko ni ya maipilo Uwena kukashwe la fela mane wa mutumbi Laluna lizi deep keli fita kwa butungi Uwena so usona fela mane inge voma Kiwena namba tu kuzo kova sali voma Nunye misa nitwa nikono ilato keli ngata Kuvaniwe na fasi waka baby keli lata Haiva akiwe na ndama nyalo kza vukuva Wanifari kute au nivona ngivu kuva Nivone baba so ukapa vale malatino Awa mane aniko ni kuzu salitino Moya waka wafuna fulane la upa Nivata kukusia mane ntoya kayao Straight from the shake it, boy, Kish Muller.
Yeah, boy, let's
if
go.
If not for you, baby, there's nothing I would do. Nilikilo kupila ni nosi, kutuku kwa pila bufeli. For you, for you. I can never choose another. Call a number two from my mother. Only you, only you. But never choose another. Call a number two from my mother. Only you, only you.
Ara to the X, ili ni bo X, hala. One MK, Muke, Swazi Beat na Footy, Swaga Boy Okeni, Cash Kid Hassani, Oscar Oskito, Ryuji na Vene Wanda. Kashonga mi wakwani
Downloaded from westsidemusicblog.net